fine, but you know my like I'm. Go, oh yeah. Sure you want come calculate my money. Go, oh yeah. You want to dance, so you want to shake, oh yeah. Who got the best, be best, oh yeah. Chop the rice and banana, oh yeah. I go do my best, oh yeah. Chop the what you want, banana.
Ariko kibuna utangiye cha ubete ubu boss ashobora kumbaza ngo ubudi ngindirimbo mwatangire mu ni yinga ano muzamenye uko wisobanura kuko urimo urabivanga. Ati kick harder than Jackie Chan. Kim, uribuka Jackie Chan?
Jackie Chan, kariko sivundi yagiye
hewani. Jackie Chan arashaje, Jackie Chan arashaje, ariko aracyagiye.
Ariko Jet Li yari yaramurenze ku muziki.
Eh man, Jet Li ariko buriya, kugasobanuye, oh my god, abantu mwese, mwarebye agasobanuye umukari wa Jackie Chan. Ndakeka ko izi ndirimbo ziza kubashimira. Ikiganiro cyacu rero turagitangiye, ni ukudutangira twinjira muri studio. Of course, umusore wanyu Ernest. Ndi cyaye ngemba nicaye mu myanya y'icyubahiro
nanjye kimo ndi hano kubanga bw'ibyuma
kimo bayicaye kure cyane mu gikoni
ariko bya byose turi kumwe.
Kimo wabonye ukuntu umusore muri weekend ishize yari yabiciye i Kigali
hatwitse kuba umuntu atari hariyatwarahonda.
Ariko ikintu cyo maze kubona abanyarwandakazi n'abarundikazi bamaze kumenyera ikintu bita gusohoka no kuryoshya ikintu gitangaje n'uko igitaramo cyabaye ku cyumweru. Urumva abantu benshi ku cyumweru ubundi baba bafite akazi ku wa mbere ntabwo baba bakwiriye gusohoka, ariko ikikwereka ko baba bakunze umuntu ni kwa kundi, ni ukuvuga ngo unaje mu minsi y'akazi baza
ni ibintu bishimishije.
Turatangiye rero nk'uko nyine bisanzwe kudukurikira nk'uko umaze kubimenyera ni 94.9 ndetse na 95.2 kuba dukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, mu Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye nko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bashobora kutwumva ni 104.3 wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo com urahadukurikira neza. Of course Facebook nayo tuba twayitwitse
ibyo bita gufyonda fyonda
ufyonda like kuri vo vewa radio yacu ubundi ukadukurikira. Tumaze kugira imibare imeze neza ariko turacyabakeneye namwe
ni ibintu bishimishije.
Bamwita techno arakubwira ngo go, ariko kimo hari akaririmbo wigeze ku mixinga ntaratangira kuvuga
akaye.
Yeah man. Nawundi n'uwita Danny Vumbi arakubwira ngo bango, eh?
ariko urumva we nawe yemeye kuzareruwe
ariko actually nyine ninabyo Kim tujye tunarasa no kuntego twa turimo kuganira kandi mu kirundi n'umukerwanda baravuga ngo ukuri gushira mu biganiro you know muragani ariko finally mukanarasa ku ntego niba wemeye gukora kurya bangwe nyine nguko dana bivuga ukemera gukoreraho
ugomba kwemera nibizaza
uzemere nibizavamo
ugomba kurera wawe
wabo muhungu wabo mukobwa na bintu byo kuvuga ngo ngwije bundi ubonye inda yaje ukajya kuyikuramo cyangwa se umwana ukamuniga come on
ibyo bitekerezo utarajya bango
Mukomeze mutwandikire muce kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika cyangwa se kuri Facebook yanjye ugeziwe Ernesto mukutubwira ukuntu ikiganiro kimeze twebwe murumva tumeze neza cyane weekend yacu iraryoshye hano muri Amerika hatangiye kuza akabeho no kuvuga akabeho katangiye kuza ariko nk'ibisanzwe kimwe ntajya vana magashati oh afete niba simbizi nako boss nuko ikiza nuko boss abadukurikira arabizi ko mu minsi imbere tuzagira Facebook live bakazajya bakureba ariko ubundi ufite amashati angahe kimwe
amashati ni menshi cyane reganga uzindeho iri hano
no nitege actually shaka kuba ari ako bashaka kuri itegeko we baguhaye ryo kuzajyuza wambaye amashati ngiye kuba tabimbi
wowe se wowe rega uri mu yindi uri mu yindi category
Actually, they can't get a team. Oh, you won't. It's again an itchy and you can get a team. Ntabwo ari ngiyewe mwabyumvise kima hisa tujyana tayari mu Burundi tuvanye mu Rwanda ntimundenganye reka tujye mu Burundi gato twumve ko ibintu bimeze Bashango simplement ndagukunda ntugira impungenge
ariko barundi nawe
selema kubindoto nisangamo Uyu nguyu ngo yitwa Ankes Don Douglas ni umuhanzi urimo kuzamaga ni muri afite ni ya gahunda twihaye na kimwe ko tujye tuyina tuvumbura impano cyangwa se uturirimbo turyoshye
ahubwo nge naho nubwo nari muzi kabisa
naye hari abantu mu Burundi bufite impano akarimbo yakise ngo urabaruta tukwibutse ko niba uri umuhanzi udukurikiye uri mu Burundi cyangwa se uri mu Rwanda ukaba wumva indirimbo idacurangwa ku Ijwi rya Amerika kandi ari nziza kuki utayituha
n'ahandi hose East Africa
muzi twoherereze kuko rega ni nicyo tubereyeho ngo ako kamoto wisangirize ngo ndakamutera buri mwanya ukino bivuze
n'ukuvuga
ngo impumuro yawe ufite ufite impumuro yawe wenyine ngenda
yihuta
ode
ako se bundi neste wowe ikindi kirundi wakigiye ko numva mba
man iriga nuka urabizi ngiyewe nica mba nicaye negeranye na Diane negeranye na Fidel negeranye na Frederic
gusubira ngo numvise ikinyarwanda
Diane asiga avuga ikinyarwanda by the
way
ahubwo Kim hari abantu bari bakunze yakora bo hari kiganiro nakoranye na Diane bavugaga bati muzongere muzakorana na Diane mu minsi irimbe ku kinyuro gitaha tubafitiye industry prize
ugomba kubakora ugomba nkuko wabibemeranyije ugomba gusoza
erega umuntu umugabo n'usoza amasezerano
ariko barabizi nabo kutica kana
barabizi utujyanye he noneho bamwita Ankes Don
aha ngaho hazi
my god yeah actually yako kanu kavuze ngo yo uhitumenye wari we numwami ari kiba
ababyumvise
Na majina mapya kila mmoja amenipa wananitaki pusa oh paswa kichwa ina majina mapya kila kona amenipa wananitaki pusa oh paswa kichwa ora
turimo turagenda tugera hagati nyine y'ikiganiro cyacu nyirizina wo ngo bamwita Ali Kiba indirimbo yitwa ikimo
yingi niyo bita ngo seduce me
seduce
n'umwe cyo bisobanuye mu ndimi z'iwacu
ni kuvuga ngo nkurura cyangwa se motereza
yingi ibyo ntabyo bantu
kiramo jana mpa barani tamisifa oh paswa kicha Ina mandinga mapya
kucyo kwa gatandatu w'icyumweru gishize twakiriye message nyinshi cyane z'abantu bagiye batubwira twabajije ngo se ngo iyo ugiye gutereta cyangwa se ugiye kwemerera umuhungu cyangwa umukobwa ko mukundana ugendera kuki batubwiye byinshi bagendera habe abenshi ngo banga umukorogo abakobwa bwisiga umukorogo mushatse nka uva ko kabahungu
baho mugasubira kuri gikotore
ariko ka gikotore ni keza buriya
ubundi wabonaga uribuka kera ukuntu abana bisiga gikotore atarazi ibintu byinshi
Imani ari kumva waragendaga izuba rya kuvaho kagira ngo nini ogira ngo bayinderirwa mu
cyo bitirinda
Uyu munsi rero nabwo nkuko bisanzwe nyine uraca kuri Facebook yanjye ugeziwe Ernesto cyangwa se Facebook y'ijwi rya America ni VOA radio yacu utwandikire uyu munsi rero n'ikibazo kirabaza kiti umunsi wa mbere bakwangira cyangwa se umunsi bagutera indobo muri terimizo ubu ngubu wa munsi
wa ngose kugukatira
wasabye urukundo bakakwangira umukobwa akakubwira ati nundi munsi nge
ntuzanibe
ati barakubeshye nge narafashwe urumva cyangwa se umukobwa agasaba umuhungu ariko mu Rwanda no mu Burundi ntago bakobwa bajya apfa gusaba abahungu urukundo so turashaka rero tubwire umunsi bagukatira cyangwa bakwangira ni irihe kosa wari wakoze ryatumye bakwima urukundo utwandikire Ahadi nyine ni kuri radio imwe rukumbi ivugira Washington DC ikumvikana
ahantu hose mu mahanga
kabisa
Kuwanza, kuko niringi
twangiye twisubirira Burundi nakugenga Burundi uyu munsi turabakubita ibintu by'amasurprise harutirimbo batazi ko dufite
nange ntapfo narinze kabisa
ako bakita ngo umwubatsi nubita Cody Wallace ndetse nubita Gisa Steve uyu Gisa Steve yigeze no kuba umunyamakuru mu Rwanda
ibyo byose
Sara kugirango arashaka kuba nyine ngo mwubatse uri ku mutima wawe ngo ubungabunge ukomeze twandikire kuri Facebook page zacu tubwire wowe umunsi wakwangira cyangwa umunsi wifuje gukundana n'umuntu ntibikunda akakwangira wari wakoze irihe kosa abenshi bakomeje kugenda batubwira Christian ngo nambaraga nabi ngo kandi nta mafaranga nari mfite oh
je rero kangubwiza kuri ine yewe yewe arankatira kubera ko nyiri muri secondaire nge wari ufite umutwe muremure kurusha abandi banyeshuri
oy muremure
umutwe no kuvuga ngo akantu harya bitaga bakitaga ngagiza ne barakabongosha
akabongosha kantu kinyuma oh my god ariko nanye ndagafite
oya ariko nge imara nagize uko nagiye nkura nagiye nkurira
kagiye gashira Ninyibutsa ari bitiko inshuti yanjye ariko mvuye wayi mugabo nago ndi mubuvuge wayi n'umusitari yarafite iromba iromba nari
ndi
nago nzi ukuntu baryita mu kirundi ariko nizere ko baryita iromba
kaka niyo wambaraga agashati kare kameze nka baro ku
mukondo warabundi amaze kubyumva iyo ngiyo nyine yindi niraza gwita ikurikiraho mukanye ariko ukomeza utubwire ese ubyumva gute King James waravuga ngo ngiye ngo naramukundaga ariko mutinya agatinya kubimubwira bize no kurangira atabivuze
ariko sawa ubundi byo byakugereke gute
mana ngere ka nkubwire kimu ntakubishye ngiye nakoze icyo bita error de flap nigeze gutiritsa umwana kera urumva ese naramukundaga ibintu birimo biragenda neza ariko namusabye kwanza nafashe nibye nimero ahantu
gutese
muri telefone yo mujama nkuko namwira nakwiba telefone gakora mu nimero ndamwandikira message ndanje turavugana arambira ati inimero yanjye wikuye Shakim byana ndi kubisobanura ndamubwira nti niwe wayimpaye ndabimushinja aravuga tuzi nibindi uri umubeshye kuvumeshye ku munsi wa mbere tukivugana
ntuzongere
n'ubuzima bwawe bwose wazambeye oh
naje gukunda umukobwa umukobwa ariko yaruye igiciro cyinshi naje kumwandikira musaba urukundo agiye kusubiza yansubije ambwira ati usibye no kugukunda no kukubona sinishaka akandika waruwa shushanya hudutima kira munu turabyo abibonye arandega bantu babyeyi ngarutse noneho naje rwakajije umurego yandika ku ntebe ye no mu makayi ye oh 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 oh
kimugaba nyagato arari message nsekeje ni ubita Cecile. By the way, abantu bose bitwa ba Cecile, abantu bari kudukurikira ngo ari Butare mu Rwanda, ngo umuhungu wa mbere yakatiye ngo yashatse kumusoma ku munsi wa mbere bakibonana.
Ariko ni nyizere ko harimo ubwumvikane.
Iki gihe nje umuhungu
ko Butarimo yaba ari indi kese.
Murirese ntamwogereza masaha.
Kandi uberi cyo yazize nawe yashatse oze yarashatse kubyihutisha.
None se yezaga amasaha byagenze gutubwo.
Ariko by the way King James je tuzaganira za dusobanura ukuntu yezaga amasaha.
Bara gukatera n'izo kozi sane.
Urangije amasomo sinongeye kumucingera uwa munyere kubutuka biseka bigatinda.
Radio ya Amerika niyo ikomeje kurikira, turacyarimo kugufasha kugubwa neza cyane mu kiganiro cy'umuziki. Ndabizi neza ko icyumweru cyose kiba cyarakugoye cyane ukora akazi kenshi, ariko nyine twebwe tuba tuje muri iyi minota cyangwa se aya masaha kugira ngo at least tugufashe kuryoherwa n'ubuzima. Kim, I can bet. Niba hari indi radio wari wumvaho iyi ndirimbo aho ngaho uherereye muri za radio zigarukira muri karitsiye, you know, umbipe.
The boom boom sound like angel dust. Girl, let me hold ya. Put me ting all around ya. Make me feel like I own ya. Kill it boom like a warrior. Hit the boom like. Girl, I got a question for ya. Can I get an answer?
Ongera kaza muri gatumba. Iyi ndirimbo ngira ngo ku bantu bayumvise kera yitwaga Tammy On, no mugabo bitaga Kevin Little.
Iyi ndirimbo ni mbi cyane kuko hari igihe uyishyiramo ariko ugomba kubanza ukamubwira uti
umuri bigiye kwa.
Ukata kwanza utaramubaza ibibazo.
Kwanza ngenza saba boss ko kino kigano nzoje ngikorana n'umukobwa we bazakwirukana kimwe. Umva mfite umva mbonye umuntu tugina ni indirimbo.
Ni ukuvuga ngo urabanduka mubaza ikibazo. Cyangwa ukamubyiniza akaba ari bwongera ukamubaza ibibazo nyuma.
Ako kandi. Mukomeze mutwandikire kuri Facebook page zacu mutubwire ukuntu ikiganiro cyabaryoheye, mutubwire ukuntu ibintu bimeze, mukomeze muduhe n'ibitekerezo nyine bijyanye n'ukuntu bamwe na bamwe bagiye babimurukunda abandi ba.
Girl, let me hold ya. Put me ting all around ya. Make me feel like I own ya. Kill it boom like a warrior. Hit the boom like. Girl, I got a question for ya. Can I get an answer?
Ariko iyi minota nayo nabwo izatuma abantu baryoherwa mandi. Turaba tukicara muri studio gwe minota irarangiye nta kigo.
Ariko ubundi ni twa za propose bosa kujya duhisa kabisa.
Oya ahubwo za ndo umunsi wose. Mm-hmm. Buravan at least akakanya mareka duhaguruke tukabyine turimo no gusohoka nuko unoza kumva nta kivuga na kima to kivuga
Sokia
ni kushike Mami
njo karibu na mi Ngwino ngufumbate Maze tuukate Nyemerera none Mbikwereke byose Wawe singuwa It's just a dance. I wanna see you dancing. It's just a dance. I wanna see you dancing.
Kemo studio kugenda ubura
amasaha yagiye
gusa nyine wowe icyo usabwa ntukuri hagashinge kawe kuri radio ijwi rya America gahunda zo ziba ari nyinshi kandi ziba zikomeje tuzasubira
ariko sanje ubu ngo iyi weekend nta kantu gahari
harya runtown arahari mu Rwanda
ni iyi weekend
ngira ngo ni weekend niba nibuka neza ahubwo mu Burundi Sauti Sol
irakubita iyi weekend
nukuvuga ngo nimutubwire ngurana ngo ngiye ngo nabuze ahantu nsokera ngo urabona ngo nigunze wapi nibumva harimo n'ukuntu kwa kwigunga ushobora kuza kujya kuri website yacu iki kiganiro ukongera ukagikina ukazajya ukomeza ukacyumva ku
kiyama
icyumweru cyose uzakomeza kugikurikira Kim reka tubabwire ngo peace and love amahoro
peace out kabisa
It's just a dance, I really liked it, I really liked it. Just to-